culture, yes, no. How many there? How many left? How many there? How many left? How many there? How many left? How many left? How many left?
Mpata wako, tena size yako, kampelekea mamako, uyo, uyo. Ukawasha tumbako, ukaanza mchakato, kamzingwa mwenzako, uyo, uyo.
Nilipata mwali, kamweka mechi, bila bila, kwa kila hali, nimesironga, kila kila.
Akasura ndo basi kila,
yani basi kila.
Saga,
Katiri, Katiri,
Saga,
Katiri, Jeza, Katiri,
Saga.